Kadharika hojali nitake mwingine wa nini na wewe ndo unaitosha makombo kombo ya nini pilipili kawasha nazidisha ufundi umakini nisije kuza pressure ukianza wewe inafuata mimi paka mwisho tukifa uniamini mwenzio unaza wewe inafuata mimi Mwisho tukifa Kuna zao inafata mina Amenijeza makopa, makopa, makopa Anayajua mapenzi Mahaba ya mwakika andani Paka mwazenu naogopa, naogopa, naogopa Hasa kenda mbali, moyo ni sina amani Choo, 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 to, 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 to Jamani toto langu, ni mtamu kajaza utamu Jamani mchoo, choo, 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 to, 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 to Jamani toto langu Anishi hao Take mwingine wa nini Na wewe nunaitosha Makombo kombo ya nini Pilipili kawasha Nazidisha ufundi umakini Nisije kuza pressure Ukianza we inafata mimi Paka mwisho tukifa Uniamini mwenzio Unaza we inafata mimi Mwisho tukifa Unaza we inafata mimi